olo e mafuta male SBS Samoan.
Na ole li maso le asie singa mai le tupu o Peretania i Ausetalia nei, pei ona fonga ina tu ia tātou telefou, ole awa uli nei, na tu ua i e sale sa le tolu malana masiofo o Camilla laufanua o Ausetalia, ae tu ua atu mo le fono tanga ata itai o malo le tāupulenga i Samoa le chokam. I le aso mulimuli le whaingā malanga na whailoa iei le tupu sale sa le tolu manisi o tangata mua mua i le pitunu o Redfern i Sini. O i lato nei o tangata na ngauia mai o lato ainga matausia i nofoanga a e kalesia ma le malo, po o le aunga tupulanga e whaingoina o le Stolen Generation. O le whailoa inga na whaamaupopoina e le Metropolitan Local Aboriginal Land Council, ma o le whaafailoa inga i eleele le Gadigal Land, Paulie, welcome to country. Nafaya Esesui, Ola Council, Ellen Murray.
Like any other welcome to country, we've got stories to tell. And I think you witnessed that story yesterday in Canberra, but the story is unwavering and we've got a long way to achieve what we want to achieve. And that's our own sovereignty.
O le asonga fua na whai ai e se tama itai o se tangata mua mua o lo se e ili senate o le pāle menetele Senator Lydia Thorpe. Se te tee na ia wāla au ai ma le leo tele i le tupu ma whaavave ai o na abe e sea wha malosi o ia i whafo mai le whailoa inga le ana au ai ai sale sa le tolu malana masiofo i le pāle menetele i Canberra. Se vaenga o lafonga a Senator Lydia Thorpe ai o awai le tupu sale sa le tolu malana masiofo i se feiloa inga i le pāne mene i Canberra. Na faalia e Senator Thorpe o lana tetee na maafua i le tele o anatusi i le fia feiloa i le tupu e faatala noina nisi o mata upu ai le i tali mai i ai. O loo faiti o ina le pāne mia ma le taitai o le itua ngai le tetee a Senator Lydia Thorpe, ma faali ai lona le faalo alo mania mionga le taupulea. Ai ina ua fesilingia le Sky News, Lydia Thorpe, pe aisiana ia fai ai nei lafonga i le tupu.
Why did you do it?
I did it for truth-telling, global truth-telling about the royals who caused so much devastation to not only our people in this country, but Indigenous people around the world. We don't have a treaty in this country. We've been calling for decades and decades for a treaty. We just want peace.
Lydia Thorpe, ai le whailoa inga Redfern, na faali ai le ese ese o manatu o tangata mua mua, i le a inga tupu o Peretania, ma le va.
I'm not here to cheer on a king that stole my land. I'm here to say to him, give me back my land. Just like my auntie Lydia Thorpe did in Parliament. My God, what a brave, strong black matriarch that lady is.
I like the royals, yeah. My mum and Nen and love the royals back when they were here. So, and it's good to bring out my son and nephew.
Na faalia Nova Paris, o se tamaitai Aboriginal, o ia le tamaitai Aboriginal mua mua, na se ei le pāle menetele o se sui o le senate. Na faalia Nova Paris, lo na faanoa noa i le awala na faia i la fonga Senator Thorpe i le tupu. Na faalia fo i le ministara kapeneta Amanda Rishworth, i le ngata i na le faalo alo i le tupu, ai faapena fo i, ona faailoa ai, lona le faaaloalo i le atunuu, matangata na āua i atu i le faatasinga ma le tupu i le pāle mene.
It was pretty disrespectful, not just to the king, but to the many great Australians that had gathered in the Great Hall. I was standing next to a number of great Australians who were pretty shocked and didn't quite understand why this was going on.
Amanda Rishworth. Na saa unwale taita ele i tuangai Peter Dutton ili ABC, e kuata miliona ta la le tutongi o Senator Lydia Thorpe le parlemene. Ai ole a mionga na faya ele tupu, uatangi ai, na ole vi inga o Lydia Thorpe, na fata uaina ia te ia. Ele ngata ilea ua tutau, ili le senate, po le sui o le senate, o na faya sana filifilinga, pe ua le te tau o na faa mawae.
I think there's a very strong argument for somebody who doesn't believe in the system but's willing to take $250,000 a year from the system to resign in principle. And if you were really, truly about your cause and not just about yourself, then I think that's a decision that you would make.
Le te tai o le tuangai Peter Dutton o le reporti na whaamaupopo ina e Anna Henderson ma Sophie Bennett mō le SBS News.
Like, share, ma faali Sophie Nangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.